tababarkan oo maalmoon ku dareere degmada Bardaale ee gobolka Bay waliba la ka baraday muhiimadda iyo la tanabadgelyada in la ilaaliyo walina lan qobday qaybo shirki dhisan ee bulshada degmada Bardaale saraakiil ku dareerta wasaaradda amniga iyo maamulka degmada markuu sa dhamaaday tababarkii waliba ku qaybgalyaal kala hadalay gudoomiyaha ku xigeenka amniga degmada Bardaale Daawud Maxamed Cabdiraxmaan soo na kala dardaarmay in walaayo ku faa'iideysteen ku qaybgalyaalka bulshada iyo diirsiyan isla markaana lan ku baahintii wal ku bedelana arrimaha nabadgelyada degmada Saya
amniga degmada Saya amni hadla ma ku urjeega wala ma ah amniga may buu ma ka jirtaa ulmo ulmo haan weel leh hormeela malaaqinta amnigu dadka caafimaadka oo doktorka amniga jar walay badbaaday wali ma aha wal madil amniga ma ka saan dadka lan ku urjeega wala amniga wala amniga farabay qaybaha bulshada ka dhaajir marka ka antaas oo isla shaqeeyaan la shaqeeyaan bulshada la leh mayna la fadhin la shaqeeyaan bulshada iyo inay ka shaqeeyaan deegaan iyo ka shaqeeyaan deegaankaas mardi nabadgelyada iyo ka shaqeeyaan qofka mardi nabadgelyada oo dhan ama la kale ka shaqeeyaan la kale may aas aasanga tanaajid ad oo sabarna wala nabadgelyo wala aad tan ficil ah soo baas olaad ba shandagiga wadan kun la keego laakiin nabad raadintii mudu bedel raadiyo laakiin olna shandagiga inuu go'kiye waa shandagay marka meel meel kraadi la bigliidina tan in sabar oo sabarti ilaahay ma sheegi qareeriima in la sabar walaa qareer walaa in la sabar qofku mana ado walaa qaraasina ilaahay taasiisa ado gudsi kor laakiin hadan walaa sheegda anin ka dhin markaas ay dadku shaqay koran nabad oo raa kor xeerka dhaganka deegaamadan oo maynin taali yaraan dadku saasamalo jeedida oo lan ku hadlaa intaasu si aad u bilaabato la lanyaro oo meel kiyaaba inay bulshada ka jirto askari jidku si loo dhibaato kinjeysi xibal la leeyahay askari gaas fiirsay oo ba dhibaato kinjeysi shaqadii walaashay bu hayl askari gaas waajibaad yele maray ma aad dadan aragta askari isoo ala dhib kinjeysi ala reer xibal u ii lan ku horto ba dhibaato ni weley ii aan abo joba sidoo aad leeyba madaas tookal abuurto gooni iyo laakiin lan ku wasi wal kale shaqadaas ma wal ka jaasi in wal ku qabada korona dadku markii in aamilan bil mitran askarta ama amaanka dadkii shaqeeyo bulshada in isla shaqeeyo oo fi bulshada ay isla ogaada shaqadu saa in askar ciidamada amaanka madaas ay hayaan ciidamada dunyada in aaminta in bulshada ay dadku is aamin ka weyn ka maqo marka taasi ma yeeshay si ku guraarayaan ani waxyaabo kasta ilaahay baari oo film sidii imalay oo aan haddi isin in ismaalay tan kan ka kibki kal adoo in ismaalay tan adoo leeyin saasan laakiin haddi aan sharaysan qofka sadareer oo khair inay kunida sharaysto ilaahay khair marka meel la fadeeyo nabad nabad ma isla shaqay korantaa barnaamijkan geeyta ibrahimti wala ka dambay meelan in ka dhamaad doon laakiin meel fadhay sida dadkii sheegay saaxiib sheegay hadii inta la seeno oo shilmaadka la qaado una aadamay la laan shilmaadka inta la qaado musugahay in in nabadeen kala adan hay wal adalay suubsada korto laan kala kaga soo been nabadeenta si qofkas qalbigay gili inuu waxyaabahan shaqtiga go'aan ku wada qaadi inuu waxyaabahan gili qofka hal qof iyo weel kor walaalashay in isoo beedan qalbigay gilidan ya boqolkiiba boqol arkay taasi ya tiin ku qotsadaan onon si kale sadan onon maamul ahaan onon dhalayla leen maamul ma dhalayla kale leen maamul iyo shacabkii oo isxamado hanti iyo fadhiidiridi wala wal dhibaato ay ka jeeyntu onon maamul ahaan ma isin balan gaadaneen wal shacabkii waa in hadba qorshimay bulshada leeyahay waxyaabo kasta la soo bay horumarkeed la soo bay bulshada ka dhaalay caafadooyad diban bilaawal
tababarkan bulshada degmada Bardaale la ka baray ilaalinta nabadgelyada waliba uu soo koran qaado doonaa wada shaqeynta laamaha amniga iyo bulshada qaybaha shalgadiisan isla markaana la ku xoojiyo kora arrimaha ammaanka.